Cruise Africa, burn this again.
We can end up here, what a dust pan. Yeah, yeah. I know we can see what I live on, I guess. Don't want you to fall back to it, I guess.
Sister, brother, my shiny way, I kiss order. You see that? See how you decoder. Kwamba ya ki shouta onkeza. Kisha kuwa tu. Aina kurudi nyuma weka gia tu. Wantu heshimu na watu. Watakusaidia uki kwa matu. Tu 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 kisha kuwa tu. Aina kurudi nyuma weka gia tu. Wantu heshimu na watu. Watakusaidia uki kwa matu. Tu tu tumia kila kitu kwa kiasi. Wazikizidi nazo ni kesi. It's a weekend. Idayazishi mara moja. Weekend. Weekend ndo hii watoto spend. Mana wiki nzima tulivuja jashu. Tuvunje mifupa tuijui kesho. Weekend. Weekend ndo hii watoto spend. Mana wiki nzima tulivuja jashu. Tuvunje mifupa tuijui kesho. Yeah man, bad man. See big boys, we are chilling it. Busy na minof tu na maini. Inside tu kichoka outside. Nasako yenye ndogo hii daddy. Tupo tunacheke soka. Na mtoto mzuri kwa sofa. Leo ni bila kuchoka. Tupo hapa mpaka kuna kocha. Kisha kuwa tu. Aina kurudi nyuma weka gia tu. Wantu heshimu na watu. Watakusaidia uki kwa matu. Tu, kisha kuwa tu. Aina kurudi nyuma weka gia tu. Wantu heshimu na watu. Watakusaidia uki kwa matu. Tu, tumia kila kitu kwa kiasi. Wazikizidi nazo ni kesi. It's a weekend. Idayazishi mara moja. Weekend. Weekend ndo hii watoto spend. Mana wiki nzima tulivuja jashu. Tuvunje mifupa tuijui kesho. Weekend. Weekend ndo hii watoto spend. Mana wiki nzima tulivuja jashu. Tuvunje mifupa tuijui kesho.